loving bag and I. Kill a Conan night. Kibo boom bim bona gongana na. Nite seke badai. Kalivyo kana wazi faka. Be. Kabebe kana vali shaga. Ya be. That I was in make a jack of him and I just wanna love you, my lady. Slow, slow, hey girl, you got me. You got me.
Umethubutu, mwanamke shoka na sio butu butu. Wanakutaka paka ndugu, haujani choka we sio wa buku buku.
My baby composer.
Lela ni kombo Zidisha chumvi kwa nyodo Usisau majam jam Wakunje ndita kidogo Nipe kimoja ni chojo Uambaru kidogo Nipe yote ni kam kam Tutumia kufaganzi Tuwa bloku vichwa panzi Tuwa nike wazi wazi Umethubutu Mwanamke shoka na siyo butu butu Wanakutaka mpaka ndugu Haujani choka we siyo wa buku buku
My baby composer
Nitukwe na malenge lenge
Tikisa, tikisa
Haya,
tikisa